Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kumpitaade yalla faamuude ben tottondira hakkilaaji yalla hawrude kede de kettine hejo su tamani fufule de do yontere gilla segu nyamnyali sakrav hedibe. Nyande altinare gouvernement Mali humpiti dangol golleji ONG ngaji ben defense ko be darni am sar yumudun le Mali hojotobe na jogi sugula bangal rafi golle ko so binta. Do taaji la ton yontere jabbiande hultama widem yimbe tatton iwi hen tatom barmi ben tiagal heppugol lope do nokku damaji corrupto do tatul kenyaba. Dendiragu yo tawangal le Mali ben dum samde kawral hakundi ben yimbe e simuji hoñotobe holti wide en noto tako dum no haniri di gonni sembe kawar jamen hande kikidi talatare noga idi novembre 2022 bismillah sakrabe gouvernement Mali holti ben yu ONG ngaji di France drani jawdi mudun ngotta golle le leedindi nyande altinere dum humbita e le communiquer kado anya yo tiagal ko leedi France sindi fabaaji golle yirewe di bingadata le Mali Adama Amadou Haydara won ko hebani kede fasango Umar Wegal
o do anya be bammi dum tiagal ko France wi darnan balli gumudo fewde leedi Mali ndi wakande Mali wonde gollidinde e ministere ngabe leedi Risi le o do communiquer gouvernement leedi Mali holti de pelle ONG golliroje jawdi France na faba moye faransi gonde leedi mali ndi fu darna golleji mudu en le majjon be bi yo rewde no haqqeji leedi ndi worri rewde du sariyaaji tati leedi ndi wonde nangude wattu juno gotuma ko leedi mali ndi yoppude mali gollide be yidi kanya yoppude nafa bibbe leedi mali ndi le majjon gouvernement leedi mali ndi hollitide halaydi faransi halnodi wala fu ko wonno imma dara mudun so wana fa wujja hakkilaji bibbe leedi mali ndi kanya tiagal leedi ndi mi cittide wiide faransi darnino yoga golleji mudu ile fevrier hitan 2022 le leedi mali ndi
e widdunke en politika ku men lamkobe naw non nawturade men kalti dalla yalla jabaadi kado anya leedi France ndena be kulani ben ko kado anya gouvernement sambina rafi hebgol golle le leedi ndi Ibrahima Mamadou Kone yiddunke politika ku on ko hanni Adama Amadou Haydara kado na faistango Alcissi
ko nafa mudum momni sanne ni woni jawde tafom so tawi leedi Mali kan e leedi France ana foti sabi leedi amendi mballa bangal yurmere darne mudum ana momni sanne wiide e garan darne golle ONG ngaji fuudi leedi France hokata dum jawdi fa gollira tawi wala fuudati dimi itti ko warta fa faabo yimbel gollobe le dido ONG ngaji ku teje mudum wara matade sanne le otti dalla mo hono mudum meeda ka matade fei e juude am min ka won dati goddi mbawdi no jawteede hono jooda hala hakune dedo leede didi ko wana yombi tagol darnugol o do ballal nyaloma hande tiddalla ko warta finde lehem darne mudum ana momni sanne burde dabere ko dum waddanta leedi ni dum waram bonnude golle yimbe faahi
sakrabe tout haklaji modou kawar jom bangal bembe am Facebook e Twitter Mobo Chrétien ben gollirde ifik ben yita ka fa hande e wi battibe mo denno be do ben torrabe sanne holtiwidi na holani sanna holi sanne imadraji pulisabe gondi wakar juno o do per ayu ben jado leddi Allemagne majji nyande alen noga novembre 2022 to nokku damaji corrupto holtama wiide bugul lope sambini ben mayde yimbe taton wobe dunna barmi yontre jabbinede dum do ben wada to nokku gollirde sajula ben goddi do sajula kiloji noga duda tol kinyeba doktor en sajula jati ben gondi no do kabar o hultama wiide nyen ben unyaaji kewdi himbe le hawruti o do nokku ben ana wara lebbi didi hande dindiragu yo hunde ben andande le Mali gilla ko boy den heddi la tare dun sababu kawral hakunde sinuji ka non e wi hojotobe lamkobe be notorta ko dun no haniri Mohamed Sissi won ko hebani en kayda fasango Umar Wegalo e Fatmata Maiga
dindiragu yo hunde andande sanne ko wayi waddude jam e deejere non takititobe hewbe kolitiri wiide keddem mo kanko noddite Soumaila wulale yo jengino jande do dowri universite Ségou ko mo sifi do hen
la par dindiragu ana jogi nafa dum latto sababu yimbe nattondira sanne kalde kawra do gotel hama fu acca e ko bandum wi
même sens
tawde wiide dindiragu irum nafa lamo no tirakino ila fuddi yallan timmina yoga etti dalaji kon le leedi ndi non kanko no dirta ya Moussa Koulibaly gota jangino jande do doro holitiri nin sema
quels sont les mécanismes
dendiragu ana jogi darne mawdo le leedi ndi dum latto sababu kaldal e kawral fe gota nawtirsa ko dum joni so yimbe fu ngarti e nawtirinde dum en janti dalaji kewdi gondi hakkunde men joni di tawataake ton
ko hewe taykiti tobe kay koliti laman hani nawtirade ko nayri bangal dendiragu le leedi ndi yalla tidalaji ko hewi ana hebene jogal le leydi meden di don ko Mohamed Cissé hebene su jottamani segu
odo wattu o wusu ana yirbi sanet o sika so ton dum sambin dun imadraji worbe e rewbe bangal ben walti dun madun yewdi kan non be goyto ko dum wawata ke resede no haniri kanko nelado amen ben nyanodo to sika sun estajara won ko ben yewtere meden dusir la semaine ket benna fashitango umar wegol fatuma tamay
do luma medin do kamion ngajan ki pep tiakuji masako ana e mudun ko buri kamion ji nogay ana dari don bakki berte yo goto e cotto don masako
dobe bo burkina kana ma
masako burkina won ka ko buri hewde fu sika so remete ko woni tiid alla ka min baawa sottude masako o e sago amen sabu dum waawa resede masako o yida nangi sa resi fa buri yontere fu dum bonan mi dan corra jaagotobe kanyu en dunna ban dum nokkuji goddi wakati joni o kilo mun ana e buudi sappo ka so dum tiidi mi dan cottira kilo mun fu chapantate joyi so dum yalti fa heewi mi dan baawi sottude kilo mun buudi jeddi na buudi jetti
sigana drome
so komi faabe jippini dido kamiyoji rewbele be anni pili nokko o an kebbina chaakuji 5 kiloji maryam jara o goto lamir be do rewbele
min ngada nyaloma o fu hebbininde chaakuji masako min ngatta dum le kamiyo mun jotton do o so min teliki e golleji masako min puddan golle pompiter
kambe joen kamiyo ngaji be ebe jodi ebe domti nokko o ebe kaybano worti mamutu famba yo goto e sarsobe don kamiyoji di
habita senegal
min naban dum kay bamako fa yottade dakar kamion fu an waawi bamde ko yaata ton ngaji chapande jetti min gonti dalla ka sanne sabu saati atawa masako o fu ko boni hande le kamion o chaakuji debbe masako woni hen mi won gollido am dukan nabde hono mun
kamion digu bata
tagal mudde jogi tidallaaji ko nayri bangal no be kani resirde o do masako non fedde debno dirton conseil régional do sigaso do hollitiri wite kanko docteur Soumaila Traoré goto e lamido ndedo fedde debno dirto conseil régional o be gonde darnude usine ngaji didi no be kani weltirde dido nyamtuji
pour la patate douce
ko masako ko mbe gondi e waddude kaake gollirdi mbeylitoji masako o do e lebbi didi ngaroji dimi puddan golle o wela tawe yimbe senegal kany e maroc ngarato hoide masako o gano yafiri njaham mbeylitaya dun wande dun biski na nyamduji goddi kasi tilo ngara sori tamin dun kasi ko ni tidalla ka yimbe jidondira gollidata
c'est l'union qui fait la force
mi titide wi nyaloma hande o ko yata usine ngaji nogay dun conseil régional o wi dernier le ngalurende dido izin ngaji ana wonde woyeltinde ton mangoroje e pomme de terre e konande mudun dun ko isata jara hebini sujo tamani sigaso
bangal figul ballon woni coupe du monde qatar 2022 ben leydi tinlede tunisie e denmark ngadi match ni duni fagoto heba mbaddu 0-0 ben nako juhi himbe le ngado kortal yoko leydi argentine wasi yeso arab saoudite sabbe piyama didi e ben mbaddu didi baddi didi e mbaddu dan no fay boyata wad 19 leydi france e australie mo diran jangu so ala jabi maroc e croatie dum mo diran watu 10h micitan on no wiide gasegu mbien on kidike odo journal mo ngadani on mamadou samasegu gafandu hala mbien natu bogi jande nuhun jire micitan dun wiide no babu sat fufum taddo bemal amen 3w.tamani.org mar no don viamo 37320 do sere yotre meden magazine yewtere meden magazine robe hande an yewi du kabaru talaji di robe jogi le imadraji mabbe sawbi mbien rafnde nagule lenidi iwdo yuro so yaade banyangara fangudi ansongo madun menaka telaji kewdi be jogi saaji saabi dido mbenno goddo rafndena be ngadi dun non noddango fewdo e lamkobe be kanko asetu kante wonko hebani ke fasango umar wegol e fatumata mayga yo encure jam
leedindiro bel wonnobe tombe ana kebanno hunciande saddaaji muuden hore do jaaguji ko ngadanno tonko ila tidalaji di nati leedi meden di be do robele mati kanyen do tidalaji mawdi sabo mi misal no kuno dertede yoro so be bi jaguji mabbe di fu ko dari
kamari rafinde anago o min baawa wadode jaguji amen kessi den miden jahanno le gelle de fu sottoide jaguji amen tay min kulay ka wana non hande kulol kany e farati min jaadata gese non dun so miden jaa kuchala hala bamako ka wala hen fe aljumaare bellido o mi yehi kuchala le car o debbo fu susa jodaade yeso mo bengel
arande miden ciottano sanne wattu jono wala fu ko min kebata no rewbe lombe nokku no dirtede banyagara kolitiri nimse mudun en
onko antumi ñoo soro amba feere
arande hemde gawri ana yaafino ka joni gawri hebetaake sakko fa sotte kamari rafi ndenaagu min gadi no dabari fu no ndenaagu tabitirta gaen kamin donki a waawa ɓurde kilometre ngaji joyi le ngendindi tawe a hulay ñamduuji mbeyli tammi bañangara ga en golleji amen fu dariki kamari rafi ndenaagu
fen nun gele yara sugu yara tiga do
le ɗiɗo tiɗallaji to mottito rewɓele ɓe eɓe gondi e matude ɗum kanko noddirteɗo madame nasiré aminata kanta laamiɗo fedde kafonde to motti rewɓele wonɓe lekkiri duuji ɗi ana jogui tiɗallaji mawɗi no kani yarde
bon paro
rewɓe gonɓe ley ciyeɗe ana tampi ɓe gala e sago mabɓe wala fo ko ɓe mbawi wande rewɓe cottuɓe e nokkuji mum en du gon tiɗallaji mawɗi
condition
rewɓele wonɓe ley laamu ansongo mbi wattu joni ana kaja faba muya konayri bangal keɓe yalla na gat ton immadaraji muɗen bangal jaguji fatumata adama o goto e laamiɗo ɓeɗo rewɓele to ansongo to
ya d'abord le
rewɓe gonga fa heewi cottuɓe e nokku mum en ɓe gala e jonde goto wala golle fo ko ɓe mbawi wande kula fey nannude luumoji ɓeydade dow rafi mballa wala fo ko ɓe mbawi waɗande ko e mabɓe
se gardiɗo menaka ɗo rewɓele wonɓe ton ɓe mbiyana kaja koyɗele muɗe gatte ko nayri bangal hemtude jaam e deƴere le oɗo nokku saabi de wayde ndenago ɓe mbiyan torriɓe sanne wattu joni o keɗɗenmo kanko noddirteɗo sumanata walet inza kok komo sifi dow hen
menaka ga en golle fu wala komin mbawi wande kamari rafi ndenago yimɓeɓe fu le gallure nde woni fesa awon jardin ma sa ɗiɗi gollude hen a wawa no rafi ndenago satti mawnirinde ɗum ne laamu o tan wawi walludemin dow kabaru mum
no waydi ndenago wori tonno ɓeɗo rewɓele ana kuuli sanne tiɗallaji mawɗi fatimate ton kasen ko ɓuuri ko joni ko ɓe gaɗi noddago fewde laamu o tinno waɗa dow hen immadaraji